ku julli guddig di beer ñaar fukki rakka bu ci ne faati ya aqul huwa allahu juroom fukki yoon ak falaqi ak naasi benn yoon bu selmalee wax allahumma aghfir li wa li walidayya téeméeri yoon julli ci yonente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam téeméeri yoon teg ci lii tabarra'tu min hawli wa quwwati waltaja'tu ila hawli llahi wa quwwatihi wa ashhadu an la ilaha illa allahu wa ashhadu anna adama safwatullahi wa fitratuhu wa ibrahima qalilullahi asa wa jalla wa musa kalimullahi ta'ala wa hisa ruhullahi subhanahu wa muhammadan habibullahi asa wa jalla salawatullahi wa taslimatuhu alayhi wa alayhim ajmahina lolu kuko def des nako bindal tiyaba ju tolni limu bindef yep te bu bes penc ba du gis lako nakari ba bam tabbi aljana ku julli ba ca gub di beer ñent rakka bu ci ne fatiya ak amana rasul ba ca sarwa des nako bindal tiyaba ju tolni limu nasaran yep ak tiyaba ab yonent dana melni itam ko acc ñaari yoon rakka bu ci ne des nako ci defal juni may haraf bu ci ne yep des nako ci tabaxal ngendi lu ruy ci aljana ku julli ci ba ca gub di beer ñent rakka gannaaw bu mu julle tisbar ak sunnam bu jekk ba fatiya ak sajdati ñaarel ba fatiya ak mulki ñettel ba ak ñentel ba fatiya ak jumu'ati bu selmale mu ñaan aajoom kon yalla dana ko fajj te dana deyalé ak gëm